Zai Music.
Sana sana. I just wanna be friendly. La voyo interesa. Si manio won tegera. Tota wama kwa ni jangu. I just wanna be friendly. La voyo interesa. Si manio won tegera. Tota wama kwa ni jangu. Ifu mungu mutima wafu mitangu sonda. Webali kusura ni kulonda. Celebrating and never say a tunda. Umutunga mwe. Si mena sokera kwa. I just wanna be friendly. La voyo interesa. Si manio won tegera. Tota wama kwa ni jangu. I just wanna be friendly. La voyo interesa. Si manio won tegera. Tota wama kwa ni jangu.
Get up.